wanafunzi ona hata kishule dependence wesho sikia na kupa bure nchi na kosa amani ona M23 ona Alshababi wanakufa wajane watoto na stajabu ona busha mekithiri lusha meathiri lusha ni kidonda kichafu kwanza fikiri ona ana mke na huku ana kimada ndio chanzo cha magonjwa weni HIV kada ona navyoandika ona navyosikika usishangae siku nisiposikika ona yule anapanda huyu anashuka ona kujua sana mbele kiza utaanguka ona kijijini kwa bibi hapa pitiki mazao yatoka kule hata hile tukumbuki ona baba mharibifu anakata mimba ona mama na hasira kaiua ile mimba ona mishahara ya walimu haipandwa wakati mzee chinda choba mzee amechoka sindo mzee huyu alinifundisha hisabati ona Mungu moja lakini dini kibao kuna sheu baba na mchungaji wa mafao ona denti huyu ona anapagawa ona mapenzi na shule tofauti sawa waya ona maligisu ushoto mpaka muleba kituo cha afya hakina chumba cha leba ona napanga sarufi napanga maneno humsemo sio sawa iweje jino kwa jino ona ngoma mbovu ona inapewa promo ona ngoma kali mbona ina nyimo promo ona
natamani asinge kwepo tena tena nawe simi mshowe tutaja juta yeah ona 10K kila mboni na waona kika mboni ilala na wasoma alajuta sheta na waona sudasa wakota na waona
ona mdazu lifusina, yale yale puna demu wakikomba pesa si kwamba anakushuna ona meneje njaa na enidhamini mimi mpaka pesa ya kubani CD nitoe mimi ona msanii feki, anapiga show ona msanii fasi idhahili anakabwa koo ona hip hop college using wingi knowledge wezelewa class wakati umekunyo college uchumi tegemezi wana nchi tunafweli Tanzania hatuwezi wishi hilo for when you add ona utanda wazi ona kila kitu wazi watu hatujifunzi tunasafu pono wazi wapo wengi tama duni ila vipaji hawana sina lebo niko solo kitani najulikana ndundo toka most alimomba bosi funguo humzinga kama ngome ya kikosi ona vina vya mapishi halina ubishi na kuwaje kila siku bifu na inambishi mwanafunzi kamaliza form 4 ona hajui kusoma teacher mtaani ona anajigamba eti ana diploma ona wana talk nonsense vina vyao punchless superstar jina hunitishi weni classless kiongozi kaleta maendeleo ona bola kiongozi kaiba hadi pembejeo ona mtoto jeuri basi jua amekuwa hizi foleni sadama na kemji umekuwa unashinda kwa waganga mimi nashinda kanisani ona unakuja na wanga na kuchapa na rosari ona ona kijonga vina waona ona ona yo kijonga vikamanda kwenye stage na panda kabla sijaanza kuwapo alianza kuwapo PH kamanda yeah.